nawe Yesu. Minataka tupendane nawe Yesu. Napolala napoamuka, uwepo wako we juu yangu. Napolala napoamuka, uwepo wako we juu yangu. Umenifanya jinsi nilivyo, ukayafuta maovu yangu. Umenifanya jinsi nilivyo, ukayafuta maovu yangu. You are my Lord, you are my love, you are my Lord,
yes, yes,
you are my love,
yes, yes.
Minataka tupendane, tupendane nawe. Minataka tupendane, tupendane nawe. Tupendane nawe, mimi nataka tupendane nawe, tupendane nawe. My Lord, you are my love. Tupendane nawe. My Lord, you are my love. Tupendane nawe. Upendo wako Yesu ni wa kweli wala sio fake. Upendo wako Yesu ni wa kweli wala sio fake. Kukupenda ulivyo nipenda, siwezi regret. Kukupenda ulivyo nipenda, siwezi regret. Ukamaliza shida zangu
Yesu.
Ukasafisha mawazo yangu
Yesu.
Ukamaliza shida zangu
Yesu.
Ukasafisha mawazo yangu
Yesu.
Acha nikuimbie, wacha nikutukuze wewe. Wacha nikuimbie, wacha nikutukuze wewe. Mimi nataka tupendane, tupendane nawe. Mimi nataka tupendane, tupendane nawe. Mimi nataka tupendane nawe, tupendane nawe. Mimi nataka tupendane nawe, tupendane nawe. My Lord, you are my love. Tupendane nawe. My Lord, you are my love. Tupendane nawe. Najidai dai 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 dai.
Tupendana nawe.
Najidai dai 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 dai.
Tupendana nawe.
Najidai dai.